ikolele mlungwa mafuge gangiso. Aywe,
here we can debility. Ah, we can debility. Mlungwa, here we can debility. Ah, we can debility. Mlungwa, here we can debility. Ah, we can debility. Mlungwa, here we can debility. Ah, we can debility. Mlungwa, here we can debility.
We can debility. We can debility. Ngibuningane shayikuphethe abo sisiba mamuwe kize ngakhohlwa ngiyasebenza nangena nenkap samgwasho
kwasho
osusuthu kuphela induku yano
yami
sada kwasase sasathu kekhono yedwa kuthina waye kuza ekuseni enhlulufuka ngishawa isihlamaka
hey
phela ngaso umbushe ngashawa isibhakaba
hey
unganginiki warning letter mlungu ngiyasabe.
Manzi flow,
sishaya mashampompo. Ngathi mangivuka for miss calls, makhali alama ngezo four call. Yeah, mangabe ngivuka bona yini, mangithatha check angeke ngikhave lesipanini. Nekhanda lishukumthele dustini, lapho ngeconfitha phinde ngabuthinte life.
Ngikholele mlungu wamafuke kangisolo.